Shua, 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 ah, shua, 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 ah, shua, 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 ah, shua, 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 ah.
When you were not so well, you know, I abantu beyabirira bweyajja bati kusi muneewunyisa ebyo bikola bimukola ebijjudde obukyayi bineewunyisa obuntu notto mwana woge wagera okuzaala gamwabulwa ekisa omwana oyakutte maama w'abasajja b'esiyaka nga byesittaza ebyabakyalo kwambala obuketto okutambula obutambuuza musono gwava kalebya tebiri webityo era bwebityo sigwanga musuubi kuba omutango gwawela Yesu mwebaza yebale eyanfiirira naye nze kyemmanyi atwala mu nsi yasuubize ekyo kyemmanyi eyo gye tulibeera banunule zekuba kyemmanyi yangula n'omusaayi gwe kyekyo kyemmanyi abange kyemmanyi atwala mu nsi yasuubize ekyo kyemmanyi eyo gye tulibeera banunule zekuba kyemmanyi yangula n'omusaayi gwe kyekyo kyemmanyi banaddiini baabo mubaka bwaso bo bali mu kimu kitwala ebyobulokozi baabita esaale zitundi bo bali mu kisa ekisa n'amazima gabula enguzi yasukadda tetukyafuna bwenkanya era bo bangi baasibwa babalanga bwemage bakitawe sitana tukijjanya mu kkanisa y'ettala be babatiza be bagenda namumaka yatukadda obumu bwabula babula sebo zera olo sinebuuze mukamuliro jjawa naye olo ne nzijukira misa kisatula kyamenineko ne bwe kitabe bwe kintu sijja kuvunama sijja kalebe yadde biriwe bityo era bwe bityo sigwanga musuubi kuba omutango gwawela Yesu mwebaza yebale eyanfiirira naye nze kyemmanyi atwala mu nsi yasuubize ekyo kyemmanyi eyo gye tulibeera banunule zekuba kyemmanyi yangula n'omusaayi gwe kyekyo kyemmanyi abange kyemmanyi atwala mu nsi yasuubize ekyo kyemmanyi eyo gye tulibeera banunule zekuba kyemmanyi yangula n'omusaayi gwe kyekyo kyemmanyi
Yangula no saigwe.
kyekyo kyemmanyi.